lady. You go be my biggie boogie, I go be your baby. I go be your baby, you go be my lady. You go be my biggie boogie, I go be your baby. Yo, dada sikia, hai ya dunia. Leo vumilia, kesho tutapata. Mama tulia, sindi vumilia. Mwona ndi upanga, najua tutapata. Ingawa leo ni kugori jo, you know, undo mwisho wa mawazo jo. Rabi, najua leo hata tena God, I know, kola leo hata tena jo. Elia jana, takuwa history. Tamdhilia, I say car story. Sio ya kaka, yule wa sungura. Tadidhia, fisa etangura. Unanikwara, wona nikwara. Na ninapanda, leo ninapanda. Unanikwara, wati kuninikwara. Na ninapanda, leo ninapanda. Unanikwara, wona nikwara. Na ninapanda, leo ninapanda. Unanikwara, wati kuninikwara. Na ninapanda, leo ninapanda. History, salamu kwa kimama boy.
Boy.
Hakuna tena ngori. Sanamu zimeshindwa na jalali.
Jalali.
Itakuwa history. Salamu kwa kimama
boy.
Boy. Hakuna tena ngori. Sanamu zimeshindwa na jalali. Sifa kwa mosai, alfa bimo hai. Tena omega, baba mumbo upai. Hea ni wewe, asisi o mimi. Sifa ni kwako, zisiza mimi. Huhulimi, asisi o mimi. Haa ni yako, hakisia mimi. Mfuze kutenda, mema na kulea. Shamba ni tuzi, nitika mbolea. Kwa kila kitu, uwe kama kaba. My protector, uwe kama baba. Elia jana, takuwa history. Tamdhilia, asika story. Sio ya kaka, yule wa sungura. Tadidhia, fisi tegura. Unanikwara, unanikwara. Na ninapanda, leo ninapanda. Unanikwara, wache kunikwara. Na ninapanda, leo ninapanda. Unanikwara, unanikwara. Na ninapanda, leo ninapanda. Unanikwara, wache kunikwara. Na ninapanda, leo ninapanda. Itakuwa history. Salamu kwa kema mamboi. Hakuna tena ngori. Sanamu zimeshindwa na jalali. Itakuwa history. Salamu kwa kema mamboi. Hakuna tena ngori. Sanamu zimeshindwa na jalali. Itakuwa history. Salamu kwa kema mamboi. Hakuna tena ngori. Sanamu zimeshindwa na jalali. Itakuwa history. Sanamu ai. Yani joo. Leo ninapanda. Panda. Panda. Panda, panda, panda. Yani kupanda. Seremki chini yani. Yani umechoka imesha ni achi. Maskini jo. Mzee. Ai, wache kai. Nakai kwa aje. Waseme nini, sikujua. I wanna know man. I gotta keep it up. Just go home. David. I'll see you. Panda. Panda. Tuna panda. Don't need a panda.